take it down, zungusha. Kamata, nakupa. Nikishika nyundo nipasue kichupa. Kina dada mko wapi? Basi muingie kati. Chuchuma, chuchuma.